Omumyuka wa ssentebe wa East African Business Council, Simon Kaheru, agambye nti waliwo obwetaavu bwa gavumenti 8 eziri mu mukago gwa East Africa okuwuliziganya ku nsonga y'omusolo ogutekebwa ku bintu ebikolebwa mu mawanga gano, guleme kwawukana nnyo kubanga kittattana obusubuzi. Okusinziira ku bibalo bya East African Business Council, ebyensuubulagana mu mawanga gano biri ku bitundu 12 n'obutundu 5 ku buli 10 okwawukanako n'emikago emirala mu nsi. Osika Kamukama nga naye Board Director West African Business Council nga kikira bannamakolero agambye nti enjawukana mu by'emisolo kye kimu ku bisoomooza era ebikotogera obusuubuzi mu mawanga gano.
At EABC, we encourage the harmonization of domestic taxes across the region. Persistent differences that have been shared here in exercise regimes, levies, fiscal treatment continue the unnecessary impediment and distortions that increase the cost of doing business in East Africa.